التمركز.
Nongere mu isuhurizo ukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika nkuko bari babagenzi banje bamaze kubikubwira ni kakanya nyine ku muziki hahandi wumva umuziki ryoshye hahandi gufasha kugubwa neza cyane cyane muri zino mpera z'icyumweru muri weekend yawe ibintu bikagenda neza ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 ariko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi hahandi mu Ngagara hahandi Cibitoki hahandi harya misi Burundi yavuye hehe noneho ndamusuje by the way naho mu Rwanda ni kwijana na kane n'ibice bitatu ahangaho niho utwumvira neza ibintu bikaryoha woishe tu akadomo radio ya chuvewa akadomo.com ahangaho niho abari muri diaspora cyangwa se abandi batari muri ibyo bihugu cyangwa se bataraho bashobora kutwumva kuri FM babasha kutubonera umusore wa Ernesto ugeziwe ari muri studio Unforgettable na karirimbo ka French Montana ari kumwe n'ubita Swahili ndirimbo bayishutinge cyangwa se video yafatiwe mu gihugu cy'u Bugande ndetse nibutarayireba nakugira ngo mana yanjye waracika ngo byahatari uyirebe kuri YouTube urebe uburyo babana bo muri Ghetto Kids babandi bitwa Ghetto Kids bo mu gihugu cy'u Bugande babandi babyinanye na inde Eddie Kenzo muri andirimbo ye yise City of Loss n'izindi zitandukanye abana bazi kubyina cyane bayigaragaramo baje no kwiperforminga hano muri Amerika muri Beat Awards biraryoha cyane Afrika irimo iragenda itera imbere cyane mu muziki turagenda twinjira neza neza mu kiganiro cyacu nyirizina cya muri gahunda yacu nkwibutse ku bitekerezo byanyu mugenda mukomeza munyohereza kuri Facebook VOA radio yacu ngenda mbibona kandi nkabyishimira somba nsaba rero yuko mujyaho cyane kugira ngo tuhaganirire kuko ni by'igiciro kuba mbanzi neza ko ndi kuvuga ari abantu barimo kunyumva uziko hari abanyamakuru bandi bavuga bakuri icyo mu kinyarwanda babita gucurangira abahetsi umuntu ko muri savuga kubinama Okay. Indirimbo rero irarangiye niyo nari impereho kugira ngo mbumvishe uburyo ikiganiro kiza kuryoha ubu noneho nibwo tugiye gutangira rero abanyarwanda by'umwihariko uyu mu weekend abari ya weekend ya nyuma cyangwa za mpera z'umwaka za nyuma z'ukwezi hahandi baba barimo gukora umuganda hahanda benshi ma mugomba gukora amasuki wanyu mu ngo mugomba gutunganya karitsiye zanyu n'imihanda n'iki byose ubu bita umuganda ariko nanone ni hahanda abantu basohoka bagakupitwa bya hatare hahande abantu bamwe binabanarira kubyuka abakabyinnya aka karirimbo cyangwa se bari buze kubyina nyuma y'umuganda nababwira iki reka tuzamuke I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no. No matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah. To die forever, be with you, girl. Yeah. You feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. Momoti ma wanje, what I would find. Just like a cool queen with town, yeah. Yeah. Oh no, mabe. Stick out of the way. Oh no, baby, wange. Yeah, mukazi wange, no. In a mi life, she a better. Sit there. In a mi life, she a winner. Sit there. Uri mama wala. Ati in my life you the winner in my life you the better you know aturi mama w'abana banje akaririmba kitwa Kami indirimbo The Ben yakoranye n'uwo bita Kid Gaju reka nyitura abantu bose bitwaga ba Kami kazi kera abandi bitwa ba Kami ka muntu abandi bitwa ba you know barangiza noneho byagera muri kino gihe bakahita bagahinda bakakitwa ngo ni Kami kugira ngo ukabe sexy cyangwa se gasomeke neza ndakabatuye
This feeling for you mu byukuri ndagukunda urabizi ko nasinzira ndaye nakubonye my baby uri mama wabana kami 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 utagarira abana kana kama bukwe na isemo you want to are cool na mazengu hitamo tuzagarana
ariko niba ari ikintu cy'ambere kimbabaza no kubingi atari televiziyo kugira ngo mube muri ubuntu babimeze uziko kimu yabyimye yibagirwa no bose zakwereka umuryango ra kazi ka
Oh no baby wange Ye mukazi wange no Ina mi I see a better
turasa kugenda tuzamura temperature cyangwa se tugenda tuzamura igipimo no kuvuga ngo ugenda uzamura gatoya kuko ndabizi neza ko abantu baba bashaka kugenda babyina n'iki n'iki cyangwa se baba bana bikoze nimugoroba so ntabwo uri tubahera kuri cya gipimo cyo hejuru no ugenda uzamura gahoro 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 ku buryo tuze gushiduka twese twageza hanyuma indirimbo iri buze gukurikiraho mu kanya uraza kumbwira nawe
uri mama wabana
I'm bamwita The Ben nyine na Kidiga Joe musore uri mu Rwanda urimo no gukomeza kuzamuka neza cyane yagiye akora amakora bajye atandukanye agenda kundwa so n'ubu ngubu rero nyine yagarukanye na The Ben indirimbo ifite na ka video keza nkuko rani mbikubwiye ngo turimo turagenda tuzamuka uyu nguyu we numwe mu baraperi u Rwanda rwagize kandi w'umuhanga numva azamuka muri biteria yose wa muha dancehall wa muha R&B wa muha solo wa muha zuke wa mukubita afrobeat nk'iyi ngiyi arachi gusa nyine ukabyumva
bakuru n'abatoya rap mura yisi inyama ku mufuko fungura ishisho ibiza kuba hano bitaza bimbarirano babana bibara baraza bakwegera dore uburyo tugusa nk'amazi mu kamera dore ifunguza tukafunguza nemeza unabyiriri no kukibamba baby iyi ni yo party dukore mu buryo bwacu nkawe nawe tukamure mu nda nk'uwaguye isare gusa kuzu hiti nga nk'uwishibare ari na nkawe nawe ukuza nk'uwanyweye uruza tuma benshi bakureba bagira imisonga ushaka kukuvugisha gicwe n'igihunga naje namaniga twenyengese ntako wa ndatwika paka zitobotse ndatwika tibamika paka zinogotse kora mu kirori kugeza bukeye sinitaye kubyo mbona na Mumuziki koko nukuba mu byishimo kuko igihe cyose hadahora umunezero
na udiro bita Green P arakubwira ngo zunguza numwe mu basore batangiranye na hip hop nyarwanda ndetse na nungu baracyarimo kandi ni waundi bita ngo ni nkingi ya mwamba kuko urumva uburyo rapa umva gato umva gato
isere na club sibayo ibazuka tubatarani ukuganuko
Ati bazuka tubitarano kunganuka ufata imyaka ufite muri kano kanya ngira 30 bazumbwire Yes nibutse ko udukurikira kuri Facebook page ngiye kugwikizamene kuvuga ngo noneho kuri ubu ngubu urazaje none no mugiye kuzajya mu ntegeka ubu ngubu sinzongera kuzajya nkora ibyo nchaka mugiye kuzajya mu ntegeka mumbwire ngo Ernesto dukeneye ko utuganiriza kanaka kuko ndabizi ni benshi ni benshi mwamukumbuye ngerageza rimwe na rimwe abo nibutse nkanabahamagara tukaganira benshi twagiye tunabatumira ariko noneho mwebwe mukeneye ndi mukeneye cyane ntibigukange nushaka nushaka umbwire 50 cent nzamushaka
Murumwari bise kandara nebise ngaho nimuvuke hanze bashinduke saranya gutyo cyuki cyanganya gutya buryo wabyo wahewe buri nda ucya saranya gutyo cyuki cyanganya gutya numva ibya mata nge bona bucya ndatwika paka zitobotse ndatwika tibamika paka zinogotse kora mu kirori kugeza bukeye sinitaye kubyo mbona na busa
Chenda na kane nibice 9 niho mukomeje kudukurikira kubari mu gihugu cy'u Burundi ndatse na 95 nibice 2 ku murongo wacu nyine mu gihugu cy'u Burundi by'umwe hariko mu Rwanda ni ku 104 nibice 3 ndatse ni wa eshatu radio yacu VOA akadomo com aho ngose urahatwumvira kandi ukaryoherwa abantu bajye bankurikira cyane cyane kuri Instagram ni @no25 aho ngaho niho unkurikira cyangwa suka Ernesto ugeziwe kenshi niho nkunda kubashyiraho no dupost dutandukanye turi twange bwite kugira ngo numve ku buryo mwamwakira ikigano cyangwa se uburyo mwamwakibonye ariko uburyo Facebook page yacu cyangwa se Facebook yijwi rya American VOA radio yacu aho ngaho niho ibitekerezo byanyabyo cyangwa se bya bitekerezo byimena biva kugira ngo ibintu dukomeze kubikora bibaryohere cyangwa se dukomeze gukora ibintu mwishimira aha ngaha rero
bivugani yudahari nubwo bitera benshi mihari
Wow, hari igihe wumva akaririmbo kazamutse ugahita uvuga ati kabisa uyu munsi ibintu bimeze nkwibutsa no kuwanga bw'ibyumba ni kumwe n'ubita Kim ni umusore wa uyu munsi yaje yanyambara ishati oh my god hey sha uzashima imana kwindi tabaye tv wari kuzajya ubona request bagushaka ba bakobwa b'imbavu ndende gusa
ukundwa kaza sinari nterutse gutetesha jawe biri rang nabindi bisana byo nani johnson kuko abimaye sinabivuga ngo nokuhari bivuga ni yudahari nubwo bitera benshi mihari yeah yeah sinabivuga ngo nokuhari
Ati cheka tena kidogo wamwita Big Fizzo uyu musore nawe yavutse muri kuno kwezi kwa karindwi hagati aho ngaho ku kwezi ko vutse babantu bibihangange cyane harimo nubita Ernesto nanjye navutse muri kuno kwezi harimo ubita ariko subundi kuki mutanyifurije anniversary nziza wane nuko mucha kwa mumbeshya ngo murankunda kandi mutankunda maze kubibona umushe kwa muntu ryarya Big Fizzo nawe yavutse muri kuno kwezi abantu nkaba Wizkid abantu nkaba Jennifer Lopez abantu bagiye you know twagiye dukora utuntu twubwenge mu muziki kwisi twavutse muri kuno kwezi zahuje abahanzi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ikaba icyo bita successful cyangwa sikagera ku ntego yayo nimwe mu ndirimbo zimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni kuri YouTube nimwe mu ndirimbo yacuranzwe cyane mu duce dutandukanye ndetse nimwe mu ndirimbo yo navuga yakunzwe cyane ni Charlie and Nina ni groupe bakobwa barimo kuzamuka cyane mu Rwanda ndetse na Big Fizzo producer cyangwa se umuntu wayikoze wayicuranze gutyo akaringaniza amajwi yayo akayiryoshye bamwita Pastor P n'umusore w'umunyarwanda akaririmbo kagiye gukurikiraho rero mana yanjye ngiye kugatura abantu wose bafite aho bakundana ariko batarabishira imbere y'imiryango babibwira imiryango cyangwa se ngo babibwire inaho babyereka imana ni cyabo ngo ni nkabakimu babandi babakirimo kuhandi uvuga ngo reka ngo ndacyasubira ngo ndacyadodadoda ukiri kumuhake ya ukiri kumusura ukiri kumutembereza ukiri kumuturirimbo nk'utwo nguzo Priscilla yarabivugiye
Yo kwigira nyumunyishi nkemera kwirwanira nabisize inyuma
bamwita Princess Priscilla arakubwira ngo icyo mbarusha uyu nguyu ababyeyi be baramubyaye bamwita umuratwa Priscilla amaze kuba umustar ahita avuga nawe nge ngomba kwita Princess. Yes, gusa ndumva bakobwa navuga babahanzi kazi nyarwanda barimo kwitwara neza cyane yaba hano muri America nyine muri diaspora cyangwa se muri babandi babakurikira umuziki ariko batuba mu Rwanda ndetse no mu Rwanda. Iyi ngi nimo ndirimbo zizakunzwe n'abatari bakingira ngo kuwabasha kujya kuri YouTube akayireba nta kintu yamunenga. Bamwita Princess Priscilla hari gihe kizagira nawe tukaganira nawe akatubwira uko bimeze by the way kuko ngo arimo gukora ku ndirimbo Princess Priscilla nyine watubwire gango icyo mbarusha ngira ngo mwabyumvishe ko natangiye no kugenda nongera gusa ngo gabanye umurego mukanye twari tumaze kugera kuri temperature hejuru benshi twatangiye no kubira iki yakubera kubyina niki ariko urumva ndimo kongera kugira ngo ino na babanderega babananiwe cyangwa se babandi babadafite imbaraga zo kugira zo kubyina ngo ino ngo bazunguze ibice byose by'umubiri byibura batuze bajye kubita ikirenge cyangwa zunguza umutwe cyangwa kubita gatoki kukanda avuga ati ibintu biraryoshye akanga kariko ku bantu bashobora kubyina zuke cyangwa se abashobora ku ino umva
every day is a brand new day every time that I see your face you're my everything and anything that I would ever need in this world I'm so glad that you came my way I'm loving every minute we spend babe you're the reason to everything that I am today I love the way you come around and touch me the feeling that you give me drive me crazy I love the way you look and call me baby girl you mash up my world I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my mind. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go, yeah. I'll never You're the reason why it pumps. Girl, I come from. You're the one that I want. I can't go a day without my babe. You're my
Yes, babita Longombas n'abasore bo mu gihugu cya Kenya niho bakomoka karimbo bakise My Queen ni kama muturimbo twagacishije mu minsi iri imbere umuhanzikazi Priscilla ahisa bihakana ngo ntago nigeze niyita Priscilla ngo ntago nigeze niyita ngo nabo bantu barinyise okay nta kibazo kuko nundi rakubereye why not
baby don't let
what we had fall apart.
I promise to never leave your side.
I'ma be a provider, protector, my girl. Now that I need you and you need me, baby, let's treasure this love that we have. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go, go, go. You're my
komeje turimo turagenda dusatira umusozo wa gahunda yacu ariko nukuvuga ngo ariko muzana sabe tuzaje tugikora kino kiganiro live kuri Facebook mako ni mu minsi imbere hano bwari ngombwa ko mwirwa mu bintu bidusaba turimo turagenda tubishira muri gahunda mu minsi imbere muzaje mudukurikira live kizaje kibaho murimo kukireba live muvuge muti wow burya kimu ni kuri abari gusunika muziki irandirimbo ni kuri abayizamura nkuko ari kuzamuriramo yingi you know ibyo byose muzaje mubireba mu ryoherwe kuko burya radio ijwi rya America to tugerageza kubakorera ibyo mwishimira cyangwa se ibyo mukeneye 94 nibice 9 cyangwa se 95 nibice 2 kuba dukurikiye bari mu Burundi mu Rwanda ni kwizana na 4 nibice 3 ntiwibagirwe kudukurikira kuri Facebook cyangwa se kujya kuri web yacu umva shay
nakundo kongo konda muri make nge nawe ngo dukodukundana kundo kumuhuda nakundo kongo konda moro kundo rwanje nawe
duhora turi besa 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 duhora turi besa. Dusa na vivera misi yachu, yeah yeah. Turi hariye turatandukanye, oh baby. Uru mufana wanje, nabo mufana wawe. Turwanira nishaka, tugasangira intsinzi, yeah. Kundo kumunda, nakundo kumukunda. Muri make nge nawe ngo dukodukundana kundo kumuhuda nakundo kumukunda mu rukundo rwanje nawe duhora turi besa duhora turi besa.
Peace akarimbo ya kise turi beza akarimbo karimo tugambo twiza cyane 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 tw'abantu bakundana nubwo mwamutari mu rukundo byane n'ibyo kuvuga ngo ni umusheri ishushu na umunyinshuti zisanzwe gusa handi ubumva uri umufana w'inshuti yawe ikintu cyose akora uri proud yacyo cyangwa sukishimira ni ibintu byiza cyane 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 ko tuba dukwiye kugirana urukundo kuko ntabwo ibintu biba bigomba kurangira mu magambo gusa niba umuntu ari inshuti yawe yanyayo cyane cyane ku rubyiruko ugomba kugira ino kumugaragariza ishema aho uri hose ukumva ko utewe ishema nuko yakoze ikintu cyiza cyangwa nuko yateye imbere nari mubwiye ngo mukanya nimuze kumva ntakivuga muzase kumenya kubwo kimu yanyiritse umuryango cyangwa se twagiye ariko icyo nzi nuko mukomeza kuryoherwa na gahunda za 94 nibice 9 cyangwa se 95 nibice 2 mu Burundi ndetse na 104 nibice 3 mu Rwanda umva gatoye uyu musore bita Peace kabisa no mu masore navuga babahanzi nyarwanda batangiye na kera by the way ntabwo ari uwavuba cyane kandi agenda agaragaza impano yo kuririmba cyangwa se ni umusore ubona ko agenda atera imbere mu bijyanye n'imiririmbire turimo turagenda reka tugaruke hano gato muri Amerika umva
on the darkest day got me feeling some kind thankful for that such a blessing yeah turn every situation into heaven yeah oh you are my sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way make me wanna savor every moment slowly you fit me telling me love how you put it on got the only key know how to turn it on the way you never lie my ear the only words I wanna hear baby take it slow so we can last long
tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso
oh yeah ya me está gustando más de lo normal. hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Bamwita Lufonzi, bamwita Fonzi, ndetse n'ubita Justin Bieber ndetse na Daddy Yankee barakubwira ngo Despacito. Nanivuze ngo ni Lufonzi. Iyi ni imwe mu ndirimbo navuga ko zirimo kubica bigacika, yaba hano muri Amerika, yaba muri Aziya, mu Burayi ndetse no muri Afurika. Nizere ko nawe yakuryoheye kandi iraza gukomeza kuryohera. Ngiye kuyigusigira mu njyewe nsohoke, ahasigaye ntukureho agashinge kawe. Waba aho twumvira hose ntuhave, gumaho ngaho, ubundi weekend yawe ikuryohere. Gitaha.